emotions. Bakuru muje baleko sanyuse bwemba singanye indoza namweyo omuka matu mwebalize webazanga ko musajjoli majidu ye yazalo mukugu asengeke biwomerera nabyawula kubikayirira enandale to mwerabira oyo ye yayonse denzi liyimba neribanga ennyonza omuka mamulungi nnyo nekankano zize nyime erwaje gye naluddeyo banalwaje bansamaliriza gwetosu nande kandeete okusooka kankugambe kino ndi siringi noonya nnyo naye okgenda mu byonziira ono byamalanga byekyanga bantu siringi basonda gwe mbuuza gwe kyava ki kansooka entereza emimiru nkomewo nzije tunyumye kugambe kino siringi noonya nnyo naye okgenda mu byonziira ono byamalanga byekyanga bantu okufanga kwasukka ddala famire yoona omulugu eyagenda yafuna embwa emikisa kyembere eyawangalaba ate n'amayembe gankanga lw'abakazi begaganzanga kisimanyi kye byakwera oba nagera gazaala ate n'abasajja gasiyaga olw'amalanga geegambya mbuba neewasenga tebakyala nate ebigambo gasussa gundi ekitundu kyakaawa balwaje ne bayokuuma ne basondawo omusimbyawo abasawo baabatembeete omuganga kibayagala abiyita abikuŋŋaanye bamanye ennyini byoyaani oba n'egye byavawa nakino kankikwolekeze kibeere mu mutwe gwogwo tikolina akasimenga bayibuli togyerabira nakino kankikwolekeze kibeere mu mutwe gwogwo tikolina akasiima akatono bayibuli eyawandiika mukama okulamu obumpadde nsimye weebaleke sabo nyongere n'amaanyi singeko wendi wano banaffe babasaddaase siringi zibasingidde mukama n'amala jjo wano olaba wetuliyimba ensi mukama okulamu obumpadde nsimye weebaleke sabo omukisa n'amaanyi singeko wendi wano banaffe babasaddaase siringi zibasingidde naye mukama n'amala jjo wano olaba wetuliyimba ensi. Amayembe amaluku gaddeyo gye ganonebwa omuliro gwe basooka ng'abateekakaawo ddagala emmindi ya jjajja ndawula omuntu weebalamiriza mu bwangu jjajja yanguwako bazzukulu bakwetaaga awo n'ayongerezaako ebirala kale ebimu tetwawulira wadde abamu tetwali wala naye ebirala yavuuvuumanga bonna endege ezinyeenya ensaasi amayembe neegatamuuka sunga amayembe bwagagira gaasooka neegalinnya omuntu ate ne gawala mpa omulala gye byakwera walindirire katonda omusinzenga ekyo nkikulekedde nakyo ate nenembeera ya duniya tekwemazanga mu ekyo kibi ono wadde lyagenda gadimba emirembe gyamubula kale we yali afunidde eddembe mangu ago bamusengudde serebe mukungu mundabire gyamusita etomwerabira mundinde bendireeta ebirala ekeeyo nina bingi nnyo mukama okulamu obumpadde nsimye weebaleke sabo nyongere n'amaanyi singeko wendi wano banaffe babasaddaase siringi zibasingidde mukama n'amala jjo wano olaba wetuliyimba ensi mukama okulamu obumpadde nsimye weebaleke sabo omukisa n'amaanyi singeko wendi wano banaffe babasaddaase siringi zibasingidde naye mukama n'amala jjo wano